Terrier Monster.
No, boo, boo, boo. Yeah, yeah, yeah. Motolo washa kwako siwezi uzima. Sijegesha mikwako ndo mazima. Penzi sio la kitoto la kiutuzima. Nilichokipenda kwako ni heshima, heshima. Kama vule takulinda kwenye mvua, samaki kwenye chambo mesha mvua. Natamba maji gambo ni na mali safi. Penzi lako kakibaka mekwa pua, imetuliza rapa sinatua. Ndoa kabla ya mwaka uwe wangu wife. We know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mi na ulivyo mrembo, hafu inazia tadafu yo nipe mami. Umenikili bila knife, knife, knife. Oh, bila knife, knife, knife. Umenikili bila knife, knife, knife. Oh, bila knife, mama, yeah, yeah. Naziona movie, tena zisizofanana. Mwenzako itabani ukini pale usikumbuki jana. Hivi we ujui, mwenzako nakupenda sana, sana. Sijikweka kizani, baby, nikaja kupata lana, lana. Vurugu za masidi, siku baba ishe kukuacha siwezi. Fitina za makusudi, tena zisikutisha, oh, oh mama. We know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mi na ulivyo mrembo, hafu inazia tadafu yo nipe mami. Umenikili bila naifu, naifu, naifu. Oh, bila naifu, naifu, naifu. Umenikili bila naifu, naifu, naifu. Oh, bila naifu, naifu, naifu.
The
another Gbedu from NigerPickup.com.